inta badan ololaha lagu soo jiidanayo haweenka codbixiyaasha ah ayaa ku salaysan sharciyada ilmasuuridida iyo xuquuqda taranka, laakiin haweenka Maraykanka waxa ay danaynayaan arrimo ka badan ilmo isksuuridida oo keliya, waxaa ka mid ah dhaqaalaha, daryeelka caafimaadka iyo faldambiyeedyada. Gobolka Minnesota, codbixiye lagu magacaabo Rebecca Jensen ayaa sheegtay in madaxweyne Joe Biden uu mudan yahay in lagu ammaano go'aanada saxda ah ee uu qaatay.
Things about the environment are very important. I think the economy is important. And healthcare. I'm a nurse.
Waxay ila tahay in waxyaabaha ku saabsan deegaanku ay aad muhiim u yihiin. Waxaan qabaa in dhaqaaluhu muhiim yahay. Sidoo kale waxaa muhiim ah daryeelka caafimaadka. Waxaan ahay kalkaaliso. Sidaa darteed waxaan weli si joogta shaqada ugu arkaa COVID-19. Dadkuna waxay ku celceliyaan inaanu cudurkaasi faafin. Laakiin runtii xaqiiqadu sidaa maaha. Waa muhiim inuu aqalka cad ku guuleysto musharax qiimeynaya cilmiga iyo sayniska.
Gobolka Nevada, codbixiye lagu magacaabo Julie Bent ayaa doonaysa in mar labaad uu doorto Donald Trump.
He was good for the economy. There was no war. There was harmony. There was peace. We were all working.
Fiicnaa dhaqaalaha, ma jirin dagaal, waxaa jiray wada noolaansho, nabad ayaa jirtay. Dhammaanteen waanu shaqayn jirnay. Qiimaha gaaska ayaa ahaa mid caadiya. Waxaan ula jeedaa wuxuu ahaa nin cajiiba oo waddankiisa jecel. Waa qof wanaagsan, qoys wanaagsan buu soo koriyey. Waanu soo celinaynaa.
Biden ayaa haweenka codbixiyaasha ah u bandhigay hindisihiisa aqalka cad ee cilmi baarista caafimaadka haweenka ku saabsan.
Think of all the breakthroughs we made in medicine across the board. But women have not been the focus.
Ka fikir dhammaan horumarka aan ka sameynay daawada guud ahaan, laakiin haweenka ma aysan ahayn diiradda. Cilmi baarista waxay qaadatay waqti aad u dheer si laydinla wadaago.
Ololaha Biden ayaa sii daayay xayeysiis ku saabsan maalinta hooyada, kaas oo lagu faafiyey warbaahinta bulshada, isaga oo weeraray siyaasadda Trump ee kala soocidda qoysaska soo galootiga ah. Trump ayaa isaguna sheegay kana sheegay shir uu la yeeshay haweenka masiixiyiinta ah ee muxaafidka ah in uu nabad ku soo dabaali doono Yurub.
Markaad qoyska ku tiraahdo haddii aad timaado waan idin jabin doonaa, ma yimaadaan.
Trump waxa kale oo uu ka shaqaynayaa inuu codsi u diro haweenka codbixiyaasha ah ee aaminsan siyaasadaha adag ee ka dhanka ah dembiyada iyo socdaalka.
I do great with the suburban housewives because they want to remain safe. But they loot the jewelry, they take their purses, electronics, watches.
Waxay ula tahay in wax lala qabto haweenka guryaha ku nool ee xaafadaha degan, sababtoo ah waxay rabaan inay badbaadaan. Laakiin waxaa laga dhacaa dahabka, waxaa laga qaataa boorsooyinkooda, qalabkooda elektroniga, saacadaha iyo dhammaan lacagtooda. Dadkiina way soo noqdeen oo waxay yidhaahdaan maxaa dhacay. Haddii aad diidan tahay in dambiilayaasha ajnabiga ah ee sharci darrada ah ay gurigaaga u soo dhacaan oo qasnadahaaga soo dhacaan, markaa waa inaad u codaysaa xaqiiqda. Waana inaan sida ugu dhaqsiyaha badan u tuurno Joe Biden.
Doorashadii 2020 ayaa xog ururin ay samaysay hay-adda Pew Research ayaa sheegaysa in Biden uu Trump kaga horreeyey codadka haweenka.